Blog Talk Radio.
Nje kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu ni Turayishimye Jean Paul mu kiganiro cyanyu uyu munsi mutegurirwa kandi mukagezweho nanjye buri wa kane uyu munsi turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane mwaka 2020. Mu kiganiro cyacu rero nk'uko twari twabateguje mu cyumweru gishize, ni ikiganiro kiri buze kwibanda ku itohoza nyuma y'aho twakiriye amakuru y'uko abasirikare bakuru guhera ku rwego rwa koloneli kujya kuri jenerali batarimo kwemererwa gusurwa ndetse no kutabyemererwa gusa, ahubwo bahawe itegeko y'uko batagomba gusura na cyangwa se kugendera ndetse n'abafasha batagomba kugendera. Na twashatse kumenya impamvu nyamukuru yaba ibyihishe inyuma mu gihe twari tukitegereje kubagezaho iri tohoza. Icyakurikiye ni uko General Nyamvumba wari umaze igihe gitoya cyane ari minisitiri w'umutekano mu gihugu yahise avanwa ku mwanya we, n'uyu munsi akaba inama ya guverinema. Ariko kugeza aya masaha ninjiye muri studio, itangazo ry'inama rikaba ryamaze gusohoka, ariko ntabwo Kagame yigeze amusimbuza undi. Muri iryo tangazo kandi ryasinywe na Minisitiri w'Intebe Ngirente, ubusanzwe risanzwe risinywa n'uwitwa Ines Mpambara cyangwa se Minisitiri ushinzwe iby'itumanaho. Abantu benshi batangiye kwibaza niba Ines Mpambara nawe ashobora kuba yaba ari mu kugatebe, cyane cyane ko kuva kwe kuri uyu mwanya wa Dirkab muri presidence ya Kagame nabyo byateye urujijo benshi. Itangazo rero nk'uko muri buze kuribona kuri tariki ya 30 z'ukwezi kane kwa kane hakaba habaye inama y'abaminisitiri yasimbuje Bwana Olivier Nduhungiriki, akava nako kuva yava ku mwanya wungirije wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga ushinzwe East Africa cyangwa se Afurika y'Iburasirazuba. Ntabwo yari yarigeze asimburwa, none uyu munsi bakabazanye Nshuti Manase. Turi buze kubabwira umwirondoro wa Nshuti Manase wasimbuye Nduhungiriki ndetse na strategy za Kagame kuri uriya mwanya cyangwa se ikigenderewe ni iki. Iryo tangazo rero ryashyizeho Manase Nshuti akaba ari naryo ryavuze imyitwarire y'u Rwanda kuri COVID-19. Nibyo baborohereje abaturage cyangwa se n'abandi baturarwanda, n'ibizagumaho bikaba byasinywe na Minisitiri w'Intebe Ngirente. Ibyo rero nk'uko nababwiye Minisitiri iyi nama ya guverinoma yateranye, umuntu usanzwe sinya itangazo rya Minisitiri nako ry'ibyemezo by'inama ya Minisitiri ni Ines Mpambara cyangwa se Minisitiri ushinzwe itumanaho muri kabineti. Muribaza rero igihe Premier Ministre ari wasimbuye uwo ministre ukora communication y'ibyemezo by'inama, abantu benshi barimo kwibaza ese Inese we bite nawe yaba ari uzakurikira Nyamvumba mu minsi iri imbere. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Dufite amakuru kandi turiho tubatohoreza ariko tutari buze kuvuga uyu munsi, ahubwo turayavuga ubutaha. Ni amakuru ajyanye n'uburyo Kagame arimo acura imigambi yo gushaka kuburizamo amatora y'i Burundi. Nongere mbisubiremo, Kagame arimo aracura imigambi yo gushaka kuburizamo amatora y'i Burundi. Ntabwo ndi buze kutinda kuri iyi nkuru ndetse ishobora no kuba nyirangirije aha. Reka nze mbabwire gusa icyo imicurabwenge rya Kigali barimo. Ahangaha baravuga ngo urwitwazo bariho bakora ngo abakombata cyangwa se ngo intambara yabaye lance ngo muri coalition ngo n'ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi n'interahamwe FDLR ngo nimbonera kure Mai Mai na Gumino ngo barimo bararwanya ngo umutwe witwa Red Tabara. Ubwo rero ibyo bikaba ari ari imitwe ya Kigali nyine ariko murabizi ko ubushize twababwiye Kagame mu nama mbwirwaruhamwe cyangwa se ikiganiro mbwirwaruhamwe yagiranye n'abanyamakuru yavugaga ko afite ikimenyetso ko ngo Burundi buri muri Congo we ahubwo atariyo mu gihe kandi abivuga abakongomani barakomeza kwemeza ko Kagame ari muri Congo afite abasirikare muri Congo ndetse yamaganwa hirya no hino. Ibi rero by'amakuru y'i Burundi nabyo tuzabibatohoreza mu kiganiro cy'ubutaha tuzabibagezaho. Uyu munsi rero bakavuga ko intambara ikomeje mu Burundi kandi koko na leta nako muri Congo mu gice cya Uvira na za Bukavu. Uyu munsi ngo akaba karere katewe n'izo ntambara zashojwe na Kagame kaba ari akarere kitwa Mushojo ngo n'akandi kitwa Magunda. Ibyo rero bakavuga ko abantu baturage baturiye ako karere bo muri Sud Kivu muri ako gace batangiye guhunga iyo mirwano. Reka rero mukanya dukomeze ikiganiro cyacu ariko nk'uko nari nababwiye turaza guhera kuri itegeko Kagame yatanze kubera ubwoba ko abasirikare bakuru batagomba gusurana ariko none akaza no kwirukana Nyamvumba. Turaza rero no kusubira gatoya ku bya Colonel Tom Byabagamba n'amafabrikano n'ibyaha abafabrikano bari bamucuriye ariko makuru yatugeragaho ejo yavugaga yuko umugabo wa seminari yari yabonye liberté cyangwa se babaye murekuye by'agateganyo ariko ayo makuru ntabwo nashoboye kuyaverifia ariko ayo makuru umuntu yari yatwoherereje. Ubwo rero mu gihe tarashobora kuyaverifia ubwo buri muntu wese yakwikorera analyse ze cyangwa se nawe agakora indi tohoza ariko ayo niyo makuru dufite kugeza ubu. Turaza kubigarukaho mbere yuko dusoza iki kiganiro. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu mu kanya.
twandika amateka azira ubuhemu tureka amateko tweme kubumwe
byacu mpere kuri izina rya radio yacu radio iteme kubadukurikiye ndumva tutarigeze tubaha itangazo rirambuye nubwo iridahagije ariko tuzabigarukaho tubabwire imvo n'imvano ya radio iteme ariko noneho ndagira ngo badukurikiye aribwo bwa mbere mutwumvise iki kiganiro cyanjye uyu munsi kizagica kuri radio iteme buri wa kane ariko nk'uko azaye haca ibindi biganiro bitandukanye nabyo mu minsi itandukanye ariko radio ubwayo ni radio iteme nk'uko mwakomeje kubibona kuri YouTube ni radio iteme abayishaka mwishaka kuri radio iteme cyakora ntabwo turahindura bimwe mu birango byayo akaba ari niyo mpamvu rero muzabibona mu minsi itari ya kera ku buryo nk'abakurikira kuri link baracyabona iriya link ivuga RNCCIO ariko tuzayihindura nayo izabe radio iteme noneho bizajya biborohera gukurikira mumenye radio iyo ariyo ntibizane urwo rujijo kuko byaba kuri link ndetse no kuri YouTube. Murakoze rero kutwihanganira mu gihe tugitunganya ibisigaye reka rero dutangire ikiganiro cyacu ntarajya ku byo nari nabatohoreje ndagira ngo duhere ku nama ya minisitiri uyu munsi yashyize Bwana Manase Nshuti ku mwanya wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije ushinzwe East Africa. Abantu benshi bashobora kuvuga ati Manase ni muntu ki nibyo koko ni umuntu wa maze igihe yicaye ariko yabaye muri guverinema yabaye ministre w'ubucuruzi niba ntibeshye yabaye ndetse rekayenda nsubire inyuma gatoya hari byinshi yakoze harimo na za ministere ariko nyuma yaho ajya kuza ku gatebe reka ngerageze kubibutsa Nshuti Manase uwari we yavuye ubundi bavuze ko yakunze gukorera i Nairobi muri Kenya aho yahoze yigisha ariko nyuma yaho ahaza kuhakorera amarorerwa arahava n'amakuru tuba twarakiriye ntimuze kumbaza ayo marorerwa yariyo cyane cyane ko bimwe na bimwe tukibikorera iperereza kandi nabyo tukazabibagezaho akaza rero kuza muri FPR Kagame aza kumuha akazi muri Crystal Ventures ndetse bakanavuga ko ngo ari ukuriye kompanyi zose za FPR zibumbiye muri Crystal Ventures ni uhagarariye cyangwa se ni we representant FPR muri icyo kintu cya Crystal Ventures. Abantu bamuzi bavuga ko ari umuntu ukunda guhakwa cyane nyine kuri Kagame ndetse abashoboye kumuvuga bavuze ko muri mu nama za FPR ubundi nta kindi kintu bamuzanira muretse kuza kuvuga gusa Kagame kumusingiza akamuvuga ibigwi nta kindi. Bavuga kandi ko yari umuntu usanzwe ujya muri za media zitandukanye gutukana gutuka opposition benshi muramuzi muri New Times niho yandikaga we na Rutatina akaba ariho yanyuzaga ibitekerezo bye byo gutuka cyangwa se kugaragaza Kagame ko amukunda. Andi makuru tumufiteho nuko afite za skandale nyinshi cyane bamubitseho ku buryo ari nka hostage
adashobora kugira ngo ikintu yakora yisanzuye, kuko ibintu byose yagiye akora bamufiteho dosiye nini cyane, FBI bamufiteho dosiye nini cyane, ikintu cyose yakwitwara nabi bahita bavuga ko babigira igikangisho, bati nuramuka wiraye gatoya urabizi icyo dushobora kugukorera. Kuri Manase rero za skandale zimwe ku bantu bamwe bagiye bakurikira politiki yo mu gihugu imbere, hari igihe we na Jeannette Kagame yamusabye, kuko hari akahoteli afite cyitwa Aberdeen, hari igihe rero Jeannette yamusabye gushaka guteranya abajenero nako babiri, Karenzi Karake na Nyamvumba, noneho baza gukora setup yo kubeshya ko madamu wa Nyamvumba ngo yarafitanye affair na Karenzi Karake. Ni inkuru imaze igihe cyane ishaje. Noneho Kagame niwe basetinze, nawe baramusetinze, ni ukuvuga ngo nawe baramurindagije, nawe arabyibaza ko ari ibyo. Ariko dosiye nuko ntazi ko twayiganiriye kera kwitaho, ariko jyewe nzi ko iyi dosiye imaze igihe kinini cyane. Bajya kuri Aberdeen icyo gihe Nyamvumba yabaga muri Sudani niba ntibeshye, ariko bakaba ari abantu b'inshuti bumvikanaga kandi biteye impungenge abantu bamwe na bamwe, ubwo ndashaka kuvuga Jeannette ndetse na Jacques Nziza icyo gihe. Bapanga rero inshuti Manase kuza kuvuga ko hari ibimubano udasanzwe hagati ya Karenzi Karake na madamu Nyamvumba, ariko igihe Kagame yaje kubisobanukirwa ko nabyo bari bamusetinze up, amakuru atubwira ko aribwo yagize Karenzi Karake ministre na komu chef wa intelligence wa renseignement civile muri NISS, noneho na Nyamvumba nawe nyuma agarutse nawe akaba umukuru w'ingabo avuye muri Sudani. Ibyo rero bikaba bitarigeze binezeza nyine Jeannette, ndetse na Jacques Nziza akaba ngo yarahuriye n'akaga gakomeye cyane, nubwo bivugwa ko ubu Jacques Nziza bariho bamukonsidera kuzaba ministre w'umutekano agasimbura Nyamvumba. Jacques Nziza na Keke ndetse bombi barimo baranurwanuka ko ariho bashobora kuzasimbura Nyamvumba, ariko ayo ni amakuru taratohoza. Umunsi twabonye amakuru nyayo ajyanye n'izo pozisiyo bashaka kubaha, nabyo tuzabibabwira. Andi makuru kuri Manase, niba mutamuzi, ni umuntu wagiye bakoresha mu bintu by'ubucuruzi bwa FPR muri ubwo ngubwo twavuze mbere. Indege za Kagame ziriya yaguze South Africa mbere, zimwe wumvaga bavuga ko bashaka abavunyi, bavuga ko zitagomba kujya mu buvunyi, ni Jean Paul Nyirubutama na Manase zari zanditsweho. Zimwe zari zaraguzwe muri Afurika y'Epfo cyangwa zaparikaga South Africa, nubwo zaje kuzimurwa, ariko izo ndege zari zimwanditseho ziriya Kagame agendamo. Mwumve rero icyizere ubundi bamugirira. Muri iyi minsi yari afite universite yitwa University of Kigali, nayo yayitangiranye na Ndahiro Emmanuel, nyuma yaho aza gukomezanya na Musoni James, nyuma yaho Jeannette Nyiramongi aza kumusunika amuvana abavanamo bose, ashyiramo imigabane, kimwe n'uko bakoze nyine ibya Contact FM, uburyo Albert Rudatsimburwa yatangiye umushinga, hanyuma bakaza kugenda bashyiramo basaza ba Jeannette. N'uyu rero niko iriya universite yayo Mucuti Manase yarayoboye, ni universite imaze igihe kitari kinini cyane, ariko aho bamushyiriye ku gatebe nibwo yatangiye universite, ariko kubera ko ari umushumba wa FPR bamuhaye iyo chance yo kujya muri kwikorera, ariko ashyizemo FPR na ko Jeannette na FPR birumvikana, nubwo ari we Jeannette na Kagame ashyiramo iyo migabane. Benshi bamuzi ubwo bushumba, ndetse bakavuga ko kubera ko kugeza n'uyu munsi ari ingaragu, byamufashije cyane gukomeza gukorera Kagame na FPR mu buryo buboroheye, ariko bakavuga ko icyo bazakora cyose, icyo azakora cyose ubu ari mu kiganza cya RPF, bitabaye ibyo atemeye kubakorera nati dosiye afite ni ndende cyane. Mu minsi yashize rero ngo Kagame yashakaga umuntu ngo akore akazi mwaka Lambert Mende ariko ngo bakabura umuntu ufite iyo calibre. Noneho nyuma haza murabona ko Nduhungire cyaramaze kuva kuri uriya mwanya, niho bashatse umuntu ngo ugomba kuzajya atukana na Uganda, uzajya ahangana n'u Burundi, basanga ministre Biruta Vincent atazabishobora. Ubu rero nibwo buryo bamuzanye, namwe mukurikije iyo background yari afite muri za New Times n'ahandi. Uyu rero niwe kandida ukwiriye, ndetse bakanavuga bati koko nibiri ariyo selection bakoze, niba arizo criteria bashakaga, babonye umuntu ubikwiriye. Tukurikije umubano bafitanye n'u Burundi na Uganda ndetse n'ibindi batazi, bati birashoboka yuko iyo uriye basanze nta kindi, nta wundi wakora kuri uriya mwanya uretse ko nta n'ikindi yanakora. Uyu mugabo rero Nshuti Manase nta kindi, urabona ni recycling, ni ukugenda bakajya bamushyize barongeye baramugaruye. Noneho abantu bavugaga bati Vincent Biruta niwe ufite akaga kongera gukorana n'uyu muntu. Mu bindi biganiro twa twababwiye ni ibijyanye n'abasirikari badasura. Ndabizi ko mwese mwari muzi ko aricyo turi buganire, ari nage nabwiye ko nzabakoreraho itohoza. Itohoza ryacu rero nubwo ritararangira ariko rifite aho rigeze, tuzakomeza kugenda tubongerera andi makuru twabonye. Impamvu Kagame arimo atinya abasirikari bakuru ko bagomba kugenderana ni iyihe? Ibi byaje cyane cyane muri COVID-19, aho Kagame yatangiye kubona ko ngo atangiye kujya yigunga mu rugo wenyine, adafite abashobora kumusura kubera ko yari agifite ikibazo cyo kumenya iyi ndwara iyo ari yo, areba uburyo abantu barimo kuyirinda. Avuga ko bishoboka ko abantu bashobora kugira inama bagirana cyangwa se bakumvikana, maze bikamuteza ingorane, cyane cyane ko bashobora kugira inama yenda yo gushaka kumuhirika. Iyo nkuru yari imaze igihe kitari kinini cyane, nibwo batangiye gushyiraho iterabwoba. Bavuga ko abasirikare bagomba, abasirikare bakuru guhera ku rwego rwa colonel kugera kuri general, bagomba kuguma mu ngo zabo, bajya ku kazi kabo, ariko batagomba gusurana hagati yabo. Nta musirikare wemerewe wo ku rwego rwa colonel kuzamura kujya mu rundi rugo rw'undi musirikare, ndetse n'ingo zabo ni batemerewe gusurana. Ibyo uko nako bikimara kuba, Kagame ntago byagarukiye aho ngaho, yararaga mu ngo eshatu. Yajyaga mu rugwiro aho yakoraga wenyine, nta bantu bandi bantu nyine abonana nabo, akahava ngo akajya agaca mu Kiyovu gato, hamwe mwabonaga abapolisi birukana ibihunya niba bihunya nako za ducurama. Yamara kuhava ngo akahava nka saa cyenda, agafata inzira ya Rwamagana, aho yajyaga kurangiriza igitondo cye akazongera kugaruka. Yende gihagarukiye n'ubundi ngo akajya agenda araragenda ijoro ryose, ava rugwiro iyo bita State House mu Kiyovu, akahava ajya i Rwamagana. Ibyo rero ngo bimaze igihe, ndetse abatubwiye amakuru batubwira ko noneho ngo n'abasirikari benshi baburiye ibiti mu bice bya za Gishushu n'ahandi kurenga za Kabuga, ngo no mu biti hejuru haba harimo abasirikare barayemo, ku buryo ngo usanga ndetse bamwe bashobora no kuzahahurira n'impanuka, kubera ko ngo barara batazi n'igihe ashobora kuhacira, bikabasaba rero ko bahamara igihe kinini cyane. Ayo makuru rero abantu bashoboye kuyaverifiya, nibyo koko ko ngo hari igihe bababuriye ibiti. Baratubwira kandi ko iyo agiye kugenda imodoka zihita zihagarara za Kayonza aho ziri zose, kugera avuye i Rwamagana ari ukuva i Rwamagana kujya i Kigali no kuva i Kigali ukajya i Rwamagana, imodoka zose amafoto yo turayafite, yenda tuzagerageza kuyasangiza abantu bazadukurikira kuri Facebook cyangwa se no kuri ku zindi mbuga nkoranyambaga, ariko berekana uburyo imodoka bazihagarika hari ibirometero bigera kuri 30 yose ntawunyeganyega. Impamvu rero ngo nta yindi ngo ni uko babonaga yuko iyi confinement cyangwa ubwigunge bushobora kuzatuma hari imigambi runaka ishobora kuzavamo y'abantu b'abasirikare bakuru atizeye, ndetse bakanavuga bati na nyamvumba kugira ngo amukureho muri iki gihe no kugira ngo icyo cyoba kiyongere, ati kuko abantu baratubwira ko bamaze iminsi batavugana, bati bushize nubwo twavuze amezi abiri ahubwo n'amezi agera kuri atatu batavugana, ati kuva icyo gihe rero cyose batavugana ntabwo bari bwo yakwibuka kumukuraho, ahubwo yashakaga umunsi mwiza wo kugira ngo amukureho kumutera ubwoba. Mbabaririza message ndaza kuyisoma hanyuma. Ikintu cyatuma amutera yatera nako ashyira icyoba mu basirikare kubona ko nta muntu atinya, ndetse baravuga ko ari benshi bashobora kugenderamo, ntabwo ari nyamvumba gusa hari n'abandi. Ati ibyo bavuga by'uko ngo ari ibintu by'ibitaro nibyo koko, hari amafaranga bari barashatse. Mbabarire gatoya, hari amafaranga yatanzwe, amafaranga menshi cyane yo kubaka ibitaro, ibyo bitaro bikaba byari ibitaro byagomba kubera mu turere ahitwa buri karere kagomba kugira ibitaro by'ubwoko bubiri, kimwe ubutaro bumwe ngo bikaba byitwa ngo referral hospital, iyindi ikaba district hospital. Ayo mafaranga rero yaratanzwe barayirira, ariko Kagame yashakaga ko ingabo arizo zizubaka zizakora imirimo ikomeye y'ibyo bitaro bakoresheje ngo amadepartement ashinzwe ubwubatsi, ariko ibyo ntibyashoboye gukora kubera ko n'amafaranga batigeze babona pije y'ibyo bintu. Bavuga ko ibyari biri bifite niba byari kumba kufa supervise n'ayindi bitaro byagomba kuba byitwa niba ngo ni ibigo byitwa CHUB na CHUK cyangwa se ngo ni Centre Hospitalier ya Université de l'Université de Butare, noneho na Centre Hospitalier na Université de Kigali ngo bayigabanyijemo ibice bibiri, iyi Kigali yagomba gukorera cyane hariya kuri CHUK, iyi Butare igakorera kuri Université nyine nk'uko ngo byari bisanzwe ariho banakoze n'umugambi ngo consolidatinga cherche research centers, ariko ngo ni ibintu byabaye kera no kugihe cyabinagwaho, nta nubwo ari n'ibya Diane Gashumba gusa, ariko amafaranga yose akaba yarageraga ngo mu kigo cya Imbuto Foundation aho kugira ngo yashyire muri iyo mishinga. Ati rero nyamvuma ntabwo ari cyo yazize, ahubwo hari ibindi bintu byinshi nyine byo kugira ngo batere ubwoba abasirikare no gukanga buri muntu wese kubera ubwoba Kagame afite muri ino minsi. Ibi bikaba bitujyana kuri iki kibazo cya nyamvumba n'abasirikare ukuntu bamaze iminsi bafatwa mu Rwanda. Ndagira ngo babwire yuko ibi bintu atari byavuba, ahubwo ikibazo n'abo basirikare bo badakanura amaso ngo babone ikibugarije. Ntabwo ndi bujye ku basirikare batoya, nta nubwo ndi bujye mu basirikare bakuru, ariko bose reka mbere ku mirimo ikomeye cyane ndetse ya gisirikare ku rwego rw'igihugu. Ndahera nako ndavuga gusa ku bashefu d'etat, abantu bayoboye imitwe ya umutwe wa gisirikare. Ndabyita ngo umutwe wa gisirikare, abantu bayoboye etat major y'ingabo cyangwa se ingabo ku rwego rw'igihugu cyangwa abagaba b'ingabo kuko umugaba cyangwa se abagaba bakuru b'ingabo kuko umugaba w'ikirenga ni Kagame, abagaba bakuru b'ingabo kuva 1994, ubwo nagira ngo iyi ni transition kuri ibi bintu by'abajenero. Kuva 1994 uwa mbere wayoboye ingabo yari general nako yari colonel icyo gihe, yari umukolonel witwa Sam Kanyemera Kaka, amaraho imyaka ine asimburwa na Kayumba, nawe yari colonel icyo gihe kwahita aba general de brigade muri 1998, aza gusimburwa na James Kabarebe 2003, muri 2003 Kabarebe aza gusimburwa na Charles Kayonga muri 2013, Charles Kayonga aza gusimburwa na Nyamvumba noneho nawe 2019 asimbuwe na Jean Bosco Kazura. Reka dusubire inyuma gusa kuri aba bantu. Sam Kaka murabizi uburyo yavuye hari ahantu asuzuguritse ayanzwe na Kagame ari umusirikare wari wubashe cyane muri FPR afite agaciro kenshi cyane yitwaga intwari icyo gihe ariko aza gusuzugurwa ava kuri uwo mwanya mu buryo bugayitse. Kayumba Nyamwasa nawe ibyamubayeho murabizi ntago ndi bumutindeho kuko ni igihe yatsivuye muri mu gihugu akaza kujya mu Buhinde agaza guhunga na noneho akaba ari nawe yenda muri abo ngabo navuze uri mu buhungiro story ye muyizi nk'uko nanjye nyizi. 2003 Kabarebe uyu munsi nta muntu uzi uko ameze nubwo yitwa ko ari umujyanama wakaga mu mutekano ariko ni uburyo kwanga embarrassment afite ibibazo arimo gukurikiranwaho muzi kuva ari dosiye y'abakato dosiye y'abamodi ya uriya mukongomani kamere nawe kandi nkuko turiho kubikurikirana kandi nzabibagezaho mu minsi iri imbere dosiye ye irimo iragenda yongera kandi irimo irafata na Kabarebe ndetse akaba harimo n'abantu b'abalibane abanyalibane Kabarebe yakoranaga nabo i Kinshasa umwe muri bari witwa bavugamo witwa Fakri akaba rero nawe dosiye ye irimo ikurikiranwa i Kinshasa ku buryo Kagame atinya ko hari amafaranga Kabarebe yari afite atarazi. Ibyo rero bikaba birimo gukurikiranwa vuba cyane kandi bishobora kuzabugira no kwa Kabarebe nawe tukamushyira kuri ya rwego rw'abanyamvumba. Nyamvumba rero nawe waje kumusimbura uko yarangije mwabibonye Kazura niwe ugezweho nawe ubwe akaba atangiye kudagadwa kuko aravuga ati reba aho Kaka yagiye reba aho Kayumba yagiye reba Kabarebe nawe reba Kayonga none Nyamvumba undi usigaye umwe gusa utarajya muri uriya mwobo ni Kazura kubera yuko nawe nibwo akiyagera aravuga ati abambanjirije bose dere umuterimuko banyuzemo gusa hari uwatwandikira aravuga ati Nyamvumba nako ati Kazura we ashobora kuba afite protection ati kuko ni Jeannette wamushirishije hariya ndetse nyirabukwe Kazura na nyirabukwe Ange Kagame ni byene nyina ni byene se na nyina ati rero iyo ni protection afite ati ubu niko gahenge yumva afite atariko nawe ubona ko akora mu bwoba ngo ariko ngo icyo nicyo yaba yizeye cyonyine nawe ibaze kumva ko icyo kintu aricyo cyaba kizakiza umuntu w'umujenerale nka Jean Bosco Kazura. Reka rero ntabatindiye ndacyafite utundi turibuze kuganira kuri iriya ntambara y'i Burundi na Kagame ashaka guteza ariko mu magambo magufi mfungure umurongo wa telefone maze tugaruke kuri ikibazo cy'abasirikare. Ndagira ngo ku kintu cy'abasirikare nahoze mvuga ko nzagitindaho tuzakomeza kukigarukaho no mu minsi izaza hari impamvu kiri très important cyangwa se ari ngombwa muri iki gihe ku bijyanye n'umutekano. Kagame afite ikibazo cy'uko nawe atekereza ko umutekano we waba ubangamiwe ariko mu buryo butari obvious ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibindi bintu yenda afite amakuru adasanzwe ahubwo paranoia ye gusa kubera ibintu yakoze kuva kera noneho akaba yarahuye n'ikibazo cyo kumugumisha mu rugo confinement akaba aribwo mpamvu ubona ko afite ikibazo cya umutekano we kandi mu by'ukuri nta nubwo twanabitindaho byose aho yahemukiye ni benshi cyane kandi strategy yafashe zo kuvuga ati reka mbanze negezeyo abantu bamwe banzi neza bamwe badatinya kuvuga bati abantu bose babanye nawe Uganda abo bose yabanje kubashyira ku ruhande aravuga ati protection nayikura kwa Jeannette reka njye muri francophonie aribyo nababwiraga ubushize fata Etat Major General nk'uko mu gifaransa babyita cyangwa se CDS uriya mwanya wa Kazura mu cyongereza nyine bivuga chief of defense staff akaba ari mu francophone wavuye I Burundi ministere ya defense ikaba iri muri francophonie ya murasira ariko powers nazo mukaba mubizi ko ziri limited akaba ukuriye abasirikare bamurinda wirirwa gasana nabo mu francophone wavuye I Burundi hakaba ukuriye special operations forces zikaba akuriwe n'uwitwa Rukika Rusisi Brigadier Rukika Rusisi akaba nawe yaravuye ari mu francophone wavuye muri Congo akagira n'umujyanama we cyangwa se personal secretary PPS personal principal secretary Patrick Karuretwa nawe akaba ari mu francophone wavuye muri Congo hanyuma ejo bundi rero hari na Kabandana nawe yari mu francophone yavuye I Burundi ariko uyu bamujyanye noneho gukurira amashuri ya gisirikare inyakinama nawe nako military academy Rwanda military academy cyangwa RMA ubwo nawe akari mu francophone yavuye I Burundi kandi ubona ko nawe ahantu hose hari influential ariho ariko agenda abigenza ibyo rero bikaba ari ibyo byose yabikoze kubera umutekano muke ari nabwo yafashe ndetse n'ibitaro bya Kanombe yahashize nawe undi mu general de brigade wibagiranye kuva kera cyane musirikare witondaga bavugaga ko ndetse yagomba kuba ubu ngubu ari ku rwego rwa general yahoze intambara ikirangira yabaye major witwa Ephraim Rurangwa bavuga ko ari umuhanga mu by'ubuvuzi ariko akomeza kurindagizwa uyu munsi rero niho bamwibutse bamujyana bamuvana muri za operation bamujyanye ukurira ibitaro by'I Kanombe yewe ibya Ephraim Rurangwa byo wanabivuga buke ukibaza igihe aheruka mu bintu bya medical hashize imyaka 20 na none niwe ugiye gukora iyo superviseur administratif y'ibitaro bya Kanombe reka nayo ukomeza gutinda kuri ingingo reka mpe ikaze tabita niba unyumva ikaze muri ikiganiro kitari bube kirekire cyane ndetse kitari bube na kirekire na gatoya nariho mvuga ku by'umutekano ndetse na iperereza twari twarabakoreye twasezeraniye abadukurikira ko tuzabakorera ku bijyanye na n'umutekano wa Kagame ndetse n'abasirikare uburyo yahuje gusurana kandi ayo ni amakuru yizewe kuko ubu ntawugomba kujya mu rugo rw'undi ntawugomba kujya gusura mugenzi ndetse n'abadamu babo nabo birabujijwe ko bajya gusurana nubwo urwitwazo ari COVID-19 inzego z'umutekano mu Rwanda ibyo yenda bimwe ntago bizabagora gukora ariko hashize imyaka 26 igihugu cyaravuye mu ntambara nyantambara nk'uko bakunze kubivuga ku gihugu gitekanye iyo wumva abasirikare nk'ubu ngubu abasirikare badashobora kwisanzura abasirikare badashobora gusurana abasirikare badashobora kugendererana muri ibi ndagira ngo bifite message ntabwo nkubwira nkawe ngo uri umusirikare ariko bifite message biha umuturage uri mu gihugu igihe n'umusirikare ubwe adafite iyo liberté ubundi nk'umuturage we wumva umutekano yatekereza ko yaba afite umutekano bwoko ki mu gihe n'umusirikare nawe ubwe yumva ko nta mutekano afite ndagira ngo nguhe akanya gato niba ufite icyo wabivugaho nkuko nabivugaga ingingo yo nta nubwo tubunayitindeho cyane uretse kuba twari tute dushaka gusa kugira ngo tubwire abadukurikiye ibyo twamenye twabamenyeye nkuko twe twabasezeraniye ariko contribution yawe tabita ikaze muri ikiganiro
murakoze Jean Paul nizere ko munyumva
ndakumva cyane
okay nagira ngo tuhuze n'abandi banyarwanda baba badukurikiye commentaire gusa nkeya nagira ngo nkore ni kuri iki kibazo cy'abasirikare cya Kagame ukuntu asuzugura abasirikare duhereye kuri General Patrick Nyamvumba Kagame ukuntu asuzugura abasirikare ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda uretse ko mu by'ukuri ese Kagame hari badasuzugura ariko kamera niyo bigeze ku basirikare baba ari abantu nakwita abantu bifatizo mu gihugu n'abantu baba bagomba icyubahiro noneho nko ku muntu uri w'umujenerali ariko ukabona ukuntu aba bavugisha cyangwa se uburyo abatreating abafata ni ibintu bibabaje cyane so uko mbizi nta bintu by'igisirikari cyane nzi ariko numva ari na umuntu w'umujenerali ni umuntu ukomeye cyane noneho binatewe na grade ye ni ibintu bibabaje cyane rero kumva ukuntu aba
wongereho mbabure guca mu ijambo unongeye mbabure guca mu ijambo si no kuba ari umujenerali gusa ahubwo ni umujenerali ukuriye ingabo zose mu gihugu wakuriye ingabo zose mu gihugu ari noho ari na ministre w'umutekano ministre w'umutekano mu gihugu
ariko noneho dufatishe nk'aka example gato igihe bari mu nama ukumva ukuntu Perezida Kagame yahamagaye General Nyamvumba ukuntu yamubwiye nta nubwo yashyizeho na general yaravuze ngo Patrick nk'uko waba uhamagaye umwana w'imyaka ingahe umwana muto ibintu by'agasuzuguro bibabaje cyane niko Patrick ibyo mvuga iriya dosiye yo muri minisiteri ya sante ntabwo uyizi niko Patrick
urabizi ko ninaha muri Amerika ko nta n'umukuru w'igihugu adashobora kubwira umujenerali ngo amubwire ngo Patrick cyangwa se ngo Wilson cyangwa ngo Kanaka atabanje generali kuko ni nk'uko tuvuga ambassadeur ni nk'uko tuvuga professeur ni nk'uko tuvuga ibintu bimwe aba yarakoreye akabibona kubera yenda ibyo yakoze ntabwo ubundi upfa kuvuga gusa ngo Patrick ngo cyangwa se ngo Jean Paul ngo cyangwa Kanaka no mu bihugu byaryo byose n'ubwo waba ufitanye masinde n'uwo muntu ntabwo uvanaho ntabwo ushobora kuvuhamagara nka kuriya rwose aho kantu n'akantu abantu bashobora gucaho gutyo gute batumvise uburemere bwabyo ariko ntabwo bibaho ahubwo mu mutwe Kagame yatweretse agaciro aho abantu
ni ukuri n'agahinda ndakubwiza ukuri ko n'abakozi ndazi ko kera mu gihe cya kera abantu b'abakozi bo mu rugo nibo bantu basuzugurwaga cyane ariko muri ibi bihe n'abakozi bo mu rugo burya ntabwo bagisuzugurwa cyane cyane nk'abakozi bakora mu gikoni baba barabyize baragenda bagakora bagataha nk'umukozi wese ntabwo ugipfa kumusuzugura ariko kubwira umuntu w'umujenerali kuriya ukamusuzugura kurenza uko ni ibintu bibabaje biteye agahinda afite arigenda itekereza nkabona hari akayisitwari ka kera bajyaga batubwira ko ari idishyi umuntu wari umwidishyi wayigize igihangange ati rero umva bidishyi cyo nzajya mbabwira cyose mujye muvuga muti yego bidishyi Kagame nawe rero hari ababwira ati generali nanjye ngo generali we Patrick Nyamvumba ngukuye ku mwanya wari uriho ati yego mwidishyi James Kabarebe genda wice Rwigara yego mwidishyi Kazura genda wice Kizito yego mwidishyi igihugu ni icy'abidishyi ntawe Kagame ntavuga ngo basubizeyo ni igihugu cy'abidishyi yego mwidishyi yego mwidishyi umuntu yakwibaza ati kuki abo basirikari bo mu rwego rwo hejuru abajenero ndumva babikomojeho bo bemera bagasuzugurwa bene ako kageni bigezaho bakageza ubwo bemera nk'ibikoropesho bakoropesha mu nzu sinzi niba muzi ikintu by'ibikoropesho ufata ugakoropa ukuraho imyanda bakabagira nk'ibikoropesho kubera iki ibyo bintu njyewe ndabyibaza ese nkongera nkibaza nti ese ayo magarade baba barahawe yageze ku bujenerali baba bayamerita baba barayakoreye koko cyangwa Kagame ayabaha kubera ko aba ashaka kubakoresha mu nyungu ze apana mu nyungu z'igihugu utegereje ubona ngo ni njyewe nye analize zanjye nk'umuntu w'umusivili utazi ibintu bya gisirikari cyane ariko iyo urebye uburyo abafata uburyo abasuzugura ubyibazaho cyane ukibaza uti ayo magarade aba yarabahaye nk'ubahaye gift kavuga ati wowe kubera ko ndakuzi ntacyo akira gift ba generali Kanaka icyo gihe rero iyo umuntu aguhaye gift ni nk'uko muri uko kuntu yabahaye nuko aba yabahaye atari uko bayamerita atari uko bayakoreye nuko aziko azajya abikoresha mu nyungu ze sinzi niba uko mbivuze byaba byumvikanye bitabaye ibyo bagombye kwihagararaho bagombye kwihagararaho ntabice ngo abahonyore ikintu mperutse kumva umuntu akorera analyse yaravuze ati Kagame abasirikari be arabanza akabasopanya akabateranya ku buryo haba hari general uyu afite undi umurinda umuneka nawe afite uwaneka ntawe wumvikana n'undi ahubwo banekana bajya kuregana yavuze bunyumvi abantu baba generali byitwa ngo nawe mu rwego rwo hejuru ariko ugasanga ni ibyo bibereyemo arabakoresha mu buryo uko we abyumva rero nkavuga nti nagahinda igihugu cya arapfuye abayita bidiki ndumva araho nawe ngarukiye Jean Paul murakoze nakoga commentaire nagira ngo nshyireho murakoze
ndagushimiye cyane Tabita kandi urakoze cyane kuri izo kuri iyo commentaire yawe ndagira ngo nsome ubutumwa bw'abantu bagiye batwandikira batubwira reaction zabo kuri iki kiganiro ku biganiro bimwe na bimwe mwagiye mukora Jean Paul ndagira ngo nange nongere kubyo wavuze ko hari amakuru yizewe cyane yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo kandi ibyo bikaba byaraturutse ku deals zakozwe n'abakuru b'ibihugu bombi ngo mu mugambi bavuze ko ari wo kurangiza FDLR akaba avuga ko hari n'abantu bamwe bari baragiye mu Rwanda ariko bakaza gusubizwayo bamwe muri bo ndetse bajya kuyobora abasirikare ba RDF ngo n'abasirikare muri nabahoze baba muri za FDLR bakaba barimo n'abandi bahoze mu mitwe yindi yarwanyaga leta ya Congo abasirwanyi bamwe bari bagize ingwate ati ba M23 ndetse n'aba CNDP bamwe muri bo rero bakaba bajya bakoreshwa na Kigali ngo bari muri gahunda yo gusenya ibirindiro bya FDL ngo no kwica abayobozi babo bakuru akaba ariyo mutwe ariyo gahunda nyamukuru ubundi bakakomeza kuvuga ati ageze deployment zigeze muri Beni hafi yahitwa Kasindi ku mupaka ndetse na Uganda ati kandi bambaye imyenda ya FRDC ni operasyo ihenze cyane ku bijyanye na logistics kandi RDF irasa nk'aho ariyo igiye kugenzura kiriya gice cyose nta administration n'ubusanzwe ihari ati yewe n'amakamyo y'abaganda barayahagarika bagasahura bakabohereza iwabo sinzi niba nyuma yabyo abarandofone bahari bazashobora kwintegra mu ngabo na police mbere y'uko impunzi zizata numvitse ko no kuba ngo muri deal bishobora kuba birimo mbese nyuma ya divorce na Uganda arashaka zone d'influence dushobora gukoreramo tukanahahirana Ethiopia region ibyo twagakoze ku ikubitiro muri 1996 nibyo arimo kugerageza ubu ngo barimo kwikundisha ku banyamasisi rucuru dore ko murenge yo bamunaniye banze kumwumvira buhumyi tubitega amaso kuri twe kuri we nako izo ngabo zigwa zaguma Congo cyangwa zigashira kuko afite ikibazo cyo kubagarura no kubagaburira nta mikoro ni katastrofe yindi idutegereje biravugwa ko nyuma y'izi ntambara u Rwanda izaba itagifite izindi rundi rwitwazo rwo kuzajya muri Congo ngo kuko Congo niyo mpamvu yamuhaye uburenganzira ubu ngubu akaba arimo guhiga abantu bose bisa kwa murwanya ku butaka bwayo ariko ngo niyo nshuro ya nyuma ntazongere kubatubira igihugu iyo regional integration yapfuye ubukungu burazahara ubu rero nibyo turimo ariko nawe ibyo byose ntabwo nzi ko azabikira ni igihe gusa reka tumuhe igihe ndagira ngo izindi nkuru nshaka gusa gusoma bavuga ko koko igihugu kigeze habi cyane ku buryo Senakanimba wabaye guverineri avuga ko ngo tugiye kuba nko muri 94 ndetse n'uwa Uziel Finance umubare ntabwo bijyanye na ordre uko ndiho mbisoma ni reaction gusa ibyo abantu batwandikiye kuti iyo Uziel Finance na Rwangombwa bandika basaba inguzanyo yo kumanura imbabura bagahabwa gusa miliyoni 100 mu gihugu cyose hasigaye ko baziyahurira mu gucura inoti nka Zimbabwe cyangwa Uganda ku gihe cya Amin Dada twagushishisha no ntibizongera ukundi abo kandi batwandikira bari mu gihugu udukurikiye nawe avuga ko avuga ko ahangaha barimo barabuza abakozi ba finance no muri central bank kujya bavugana n'abantu babahanze ubu rero ni ngo ni ukubateza ibyago ntabwo ntibashaka ko bazajya bakora izo communication kuko ari ukubateza ibyago reka mbasomere udukurikiye uvuga ati nkurikiye ikiganiro cyanyu kuri inshuti Manase Bwana Jean Paul ndagusuhuje nagira ngo nkubwire kuri inshuti Manase uko bamwe mu gihe batakimwibuka tumubwire ukuntu bashobora kumwibuka yibukwa ko yabanje kuba ministre w'ubucuruzi aho we yazanye abanyakenya benshi mu makoperative akuramo icyacumi yubaka Aberdeen Lodge nyuma yasimbuye nako Kaberuka muri finance akigera muri finance yaguze indege za Kagame babanza no kuzimwandikaho nyuma zaje kwegurirwa Paulo bidatinze bamwimurira muri ministeri y'abakozi ba leta nta nicyo yabamariye rwose avaho ajya ku gatebe hanyuma ajya kuyobora Christo Venture yakunze rero guhakishwa ikaramu yandika byinshi kuri Kagame muri New Times avuga ko nta wundi wayobora igihugu atari Kagame ngo kubera leadership ye bamaze kurambirwa ibigambo bye baramuhagarika atangiza Kigali University nayo yacumbagiraga none aragarutse azwiho gucinya inkoro bidasanzwe no kwitesha agaciro ngo ashimishe sebuja ntibanyurwa ati ngayo nguko ndagusabye ntuvuge izina ryanjye kuko ahangaha bancu umutwe ayo rero ni amakuru y'abantu bakurikiye ikiganiro cyacu andi makuru nshaka kugira ngo tuze kuganira nako sinzi ko turibuze kugana nuko yabateguriza gusa ko yabateguza kuko tuzayagarukaho mu minsi iri imbere nayo turimo dukora hitohoza ku Burundi bakaba leta ya Kigali ngo ishaka kugira ngo irebe ko yaburizemo amatora ya muri y'umukuru w'igihugu mu Burundi kandi ibyo bikagomba kubaho mu minsi ngo yavuba mbere yuko ngo nako mu Burundi bitorera umukuru w'igihugu ubu rero ndi mvari nko mu kwa gatanu Kagame nawe arimo aratanguranwa no kwa gatanu ariko amakuru gusa hari nuko Burundi baramwiteguye barabizi iyo mico ye barayizi kandi ntabwo cyazamuhira niaramuka ashatse kubikora ayo makuru nkuko nababwiye nzayabatoreza mu buryo burambuye sinshaka kuyavuga ibice kuko ni amakuru ashyushye kandi turiho turagenda dukusanya ibimenyetso neka nongere mbasomere izindi komantere z'umuntu bati biravuga ko Nyamvumba yasize ibintu bibiri harimo amakosa akomeye yakoranye na General Karenzi ndetse baraho barashaka kubizanamo na Muhire wari amafaranga bavuga ngo nayi Kanombe ibitaro bya Kanombe bavuga ngo yibanye na Diane ariko baramubeshyira ahangaha kuko amafaranga ahubwo we yahaye isoko abantu kandi batashakaga ko baribaha kuko Kagame ne yari ashite abantu ashaka guha iryo soko kandi ntiyavuga ko abishaka ashaka gukoresha transparency maze gusanga ibyo bintu byamaze byarenze inkombe isoko ryamaze gutwarwa n'abandi noneho kuva icyo gihe ngo umubano wabo ntiwongeye kuba mwiza, ariko ngo nuko bari bazi ko azatanga bazagura ibikoresho, ariko noneho ngo abasirikari akaba aribo bazajya bubaka bakora imirimo y'ubwubatsi, hanyuma we aza kuriha abandi bantu baza gusinya ayo masoko, bariha abandi bantu bishingiye kuri aide z'amafaranga bari barabonye. Ariko aravuga ko naho birabyo kubeshya ngo ngo ni ibyo by'ibitaro gusa, ati ni ukubeshya kuko ati n'uriya ministre wasimbuye Diana ati nawe bamufiteho dosiye y'ibintu by'inzitiramibu n'ibindi, ati ubwo rero urumva ko umuntu azajya avaho kirahundi hakurikiraho undi. Ngo naho iby'amafaranga ya Diane ni kumwanduza gusa ntaho bihuriye, ariko bakavuga bati hari n'igihe banavuga ngo harimo n'ibintu bya kudeta, ngo ariko ngo iyo kudeta iramutse ngo nako ngo byabaye ari byo ngo yabirimo abantu benshi, ngo ntabwo ari we gusa, ngo ntabwo ari Karenzi na Muhire, ngo ahubwo n'abandi benshi barimo barakorwaho iperereza, kuvuga ko hari ibintu Nyamvumba yagiye agaragaza yuko atari muri sisiteme nk'uko abandi bameze. Bati murebe ukuntu Kabarebe ameze, ukuntu avuga atukana, ntabwo Nyamvumba yajya gutukana, nta nubwo yigeze atukana, we n'umusirikari ukora akazi ka gisirikari. Ati rero na Kazura uretse icyo kibazo cy'uko yenda afite yari afite nyirabukwe, nawe asangije nyirabukwe na Ange Kagame ari abavandimwe, batariko nawe icyo cyaha nawe yari kuzakizira. Ayo ni amakuru y'abatwandikiye ku kibazo kuri reaction no muri ikiganiro ndetse no ku kibazo cya Nyamvumba. Ndagira ngo nongere mbe mu akanya gatoya gusa kugira ngo barebere ubundi butumwa, niba mbere yuko tuva muri studio hataza kuba ikibazo yenda kihutirwa twagombye kubabwira, tutababwiye ariko munyihanganire gatoya, ntabwo ndi batindire turebe niba ubutumwa bwaba bwatugezeho. Nabasezeraniye rero ntabwo ndibuze kubatinza muri studio na muri ibi biganiro, kuko nk'uko nabasezeraniye ntabwo twagombaga kuba mbabarire, ubwo butumwa bw'umwari n'abandi bari barimo bakomeza kudukominika ngo biriya by'amafaranga barega Nyamvumba ntabwo yigeze arya amafaranga na gatoya, ahubwo ni ukumwangiriza izina Nyamvumba, kuko ngo na Diane ntayo yari, ahubwo bivuga ko yariwe na Ines n'umugabo we, ubwo ibyo ngibyo tuzabisobanuza kuko ntibyaba bihagije, ariko Ines n'umugabo we ngo nibo barayariye. Ese byaba bisobanura impamvu Ines atasinye kuri iriya ryatangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, yaba nawe ari umwe mu baminisitiri bamaze igihe gito cyane kuri uriya mwanya. Mu Rwanda rero ntabwo ari aho ngaho gusa birimo biracika, ni benshi 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 cyane, hari ikibazo gikomeye ku baminisitiri, niba abana bita na ministre, kandi koko nta n'ikindi kintu bibamariye uretse gusa kujya hariya akagirirwa batuka Kagame, ariko ubundi nta ntabwo afite nta role nimwe bafite, nta bajyanama bashobora gutanga, nta nyungu yindi bamwungura uretse gusa kumugira yenda inama yo kwiyahura nk'uko bikomeje kugaragara. Ntabwo ibingibi bitribuze kubidevelopa kubera ko ubutaha yenda tuzabibavira imuzi, kubera ko harimo amakuru menshi cyane menshi ariko ajyanye nabyo, kuko biragaragara ko bigeze hahandi koko bari kumuteremuko. Amakuru yo ni menshi ariko ay'i Burundi kuko nababwiye nzakomeza kuyabatohoreza mu biganiro byacu by'ubutaha, ndetse andi makuru nzabatohoreza n'uruhare rwa Kabarebe ndetse na Vital Kamerhe muri uruhare rwa Kabarebe mu rubanza rwa Vital Kamerhe, kuko ni yo makuru nzakurikiza ubutaha, isano Kamerhe afitanye na Kabarebe ndetse na umucuruzi Alexi uri muri wacururizaga muri Angola, aho bavuga ko yari yarajyanyeyo ibintu by'amazu, gucuruza amazu rubwenge bahaye Vital Kamerhe, ariko noneho bikaba bitarigeze bibyara umusaruro, bikaba mu bintu bimwe barimo kumukurikirana. Reka yenda ntangire mbabwira iby'iyo mbabarire gatoya iby'iyo amasano bafitanye na Kabarebe ya na Alexi umucuruzi w'umunyarwanda uri muri Angola, aho yagiye ngo kumwigisha ubwenge bwo kubaka amazu, niba ariyo yitanga niba ari prefabrique, kugenda bamwe mushobora kuba mwumva ubwo bwoko bw'ayo mazu ubwari bwo. Ayo mazu rero bakaba ari byo ngo kabare bashobora kuba afitemo imigabane, hakaba harimo za miliyoni yari igikiraka cya miliyoni 50 n'izindi z'amadolari mu Rwanda munako muri Congo, ariko kabare mumbabarire Kabarebe we kabare yari mu usanga we yabaprotejaga kubabikira amafaranga kubera yuko cyangwa se mumbabarire mbasomere bike muri ibyo tuzagarukaho. Kabarebe na Kamerhe bari bafitanye ubucuruzi bushingiye ku mishinga yo kubaka amazu, akaba ari isoko rya leta ryagombaga kubaka amazu agera kuri 1,500, ariko ibyo akavuga ati source ni ya RFI ntabwo ari yanjye, ariko icyo kibazo cy'uko Kabarebe afitanye na Kamerhe ubwo bufatanye bw'ayo macubwo nako nubwo bw'ubucuruzi bw'ayo mazu, ni ikibazo kizwi n'abantu bamwe muri twebwe tubifitiye na za gihamya, kuko hari umucuruzi usanzwe ubikora muri Angola, ndetse uwo mucuruzi akaba ngo umwana we yarongwe n'umunyamahanga ukomeye ufite position ikomeye muri Angola, ubu rero ngo akaba ari uwitwa Alex ati niyo mpamvu utabitandukanya ibya Kabarebe na Kamerhe, kuko harimo amasano ya hafi cyane, ati n'ubukwe yajemo hariya mu Rwanda bwari yenda gahunda yo guhisha ibyo amafaranga kugira ngo bayajyane mu mabanki Congo idafiteho access. Ibyo rero tuzakomeza kubigarukaho, kuko hari n'undi watwandikiye atubwira ati harimo imari nyinshi cyane, ndetse n'abo bacuruzi nabo bakoranaga na Kagame bo muri Angola nabo koko tubafiteho information, ndetse n'uburyo Kamerhe yaguye mu mutego harimo n'abo banyaribani. Ibyo byose tuzagerageza kubibabwira. nibyo rero tuzagarukaho muri investigation yacu y'ubutaha, kuko nibyo byamaze kugaragara ko kamere na kabarebe ndetse ari n'undi mucuruzi witwa Mode nawe akaba kugeza uyu munsi batigeze bamuvugaho uruhare rwe muri aya mafaranga ya kamere yayo gukora ari ama projet y'iminsi ijana n'imihanda. Ibyo byose rero bikaba bizagaruka mu biganiro byacu by'ubutaha. Hari uwundi watwandikiye nawe avuga ko azaduha amakuru ahagije ku bijyanye n'ayo ma projet ya kamere ndetse n'uwo mucuruzi Alex, kandi bikaba bifitanye isano na Kabarebe, ku buryo ngo Kabarebe nawe ashobora kuba ari mu mazi abira mu minsi iri imbere. Ibyo nabyo bikaba bizasobanuka. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, inshuti z'ikiganiro cyanyu uyu munsi mutegurirwa nanjye Jean Paul, nkaba mbasezeyeho kuri uyu mugoroba, nkaba kandi mbashimira ko twabanye kandi bararikira ibiganiro byacu mu minsi iri imbere, kandi amakuru aracyakomeza kuza ari menshi, tuzakomeza kuyabatohoreza. Nta nubwo yenda nababwira ko tuzategereza kuwa kane ubutaha, nituramuka tuyabagejeje tunako tubonye amakuru mu buryo bwihutirwa nzagerageza kuyabagezaho mbere yo kuwa kane, ariko nzabaha ku magurupe yanyu ndetse no kuri Facebook ndetse no kuri Radio Iteme hose muzakurikire. Tuzakomeza kubabwira gahunda y'ibiganiro byacu kandi uko bigenda bihinduka, muzajye mubikurikira umunota ku wundi, ho turashaka kongera ibiganiro byacu, ariko gahunda yabyo tutabibabwira mu minsi ya vuba. Mugire ijoro ryiza rero, aho mugiye kuryama igitondo cyiza, aho bukeye. Mwari kumwe nanjye Jean Paul, ikiganiro uyu munsi kirangiriye ahangaha, nawe ubutaha.
Fata nurunana utiza.